Villain na discipline, hata ukindismim Sletish ya squeaky wise kwenye big screen Nasaka ching ching, nafanya big things Kaz kaz, nye word ones, I'm nishush mim Minisweka mwenye kiwe kuitikisa nyavu Minifaita kaulimbiu nkwa shikisha dabu Taita mwenye mbio zisomiza puff Kama baiso kona mlio kinita Mie na rap na nkitema 16 O hata nyingi bars na rushiwa G-strings Shilingo hata bras Mixa shango nyingi applause pitch And pambe mdingo flows Otembo kona king of flows Atbabi wachape pa My bling bling Mi waga spring davani Mejama didin Kichwani mengi son Na napo win Nona macho ya chin chin Kama msakwa kingpin Mina hason twin twin Haters wana nona wise jalegeza Man au pasku puzo kama hauna chapoteza Na hata kani fedha nyingi Nitashika na kutekeleza yale msingi kila dakika Naikumbuka shida mavumba nkishika na asafisha lonchafua Walono mbea njana alisha na kwenye nyu Walono ngusho loliza na fute chozo Walono dhulumu wakimkopo na leap of course Kero za kelele nazijua Na so kila kinacho kusongesha mbele na tour Sure Kwani haujawe kugomewa na bags za gari pindu kwa mlimani Au kwenye speedy kali na viginge vionekani Ukapona jile dua za wale witness kwa njia Kumusu mdaifu kukere yoni weakness Mambo yaje bila force vyo kipozo tanywea Na kwangu uhuru so chochote kato mhusu kosea
We are